chaotic and the city is chaotic. So let's turn.
Full of tuna, full of all these time, I'm away. amnandi kulomhlaba ngicela nkosu ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulomhlaba ngicela nkosu ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi.
Tonight. Thank you.